reggae man, fala. Hey, whoa, 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 yeah, whoa, 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 yeah, whoa, 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 yeah. Hear me now. I wanna be a hippie and I wanna get